golle simoore sappo e jeegom. O ari derbe caggal ɗum o yotti listara almuudo gooto biiteeɗo Timote ina wonno ɗon. Yumo makko ko yahuudu gonɗinɗo wonno, kono baaba makko ko gerek. Bandiraaɓe listara e Ikoniyum ina cettantonomo moƴƴere, pooliɗi nawordemo. Kono nde wonno yahuudu en hoɗɓe e ɗin diwanuuji ɓe fof ina gandi baaba makko ko gerek, o ƴettimo o ɓornemo. Ɓe gone wadde saare yo saari eɓe kabra gonɗinɓe ɓe enne yaaji nelaaɓe e hohoɓe wonɓe Yerusalem ɓe. Kadi ɓe ñaago ɓen yo ndewɗi, hono noon dente gonɗinɓe ɗe goni e ɓeydade heewde sembe to bange hoolaare ina jeña ñande kala. Nde Ruhu ceniiɗo o haɗi ɓe habrude konngol Allah ngol e nder Asi, ɓe tacci diwan Ferisi e diwan Galasi. Nden ɓe paandima misi, ɓe iti yahdi Betini. Kono Ruhu Yeesu o rokkani ɓe ɗum, e nder ɗum ɓe mirti misi, ɓe jortoyi Troas. Nden yahi haa jamma, Paul heɓi jiiɗi yi Macedoannaaje gooto ina dari ina ñaago ɗum ina wiya,
taccu ngara Macedoane faabaade min.
Nden o dañi ɗen jiiɗi ɗon e ɗon, min pewnitani yahdi Macedoane, saba min jananaama Allah yamri min nawdi toon kabaru moƴƴo. Hono noon min joli e laana Turwas, min ndaangani Samotaras jango e mum, min payi Nayopolis, min ngummi ɗon min payi Filip, saare ɓurnde faayo dindi e on bange Macedoane jeyaande e gindi Rome en. Min mbaɗi ɗon balɗe. Ñande ñalaama fooftere min jelti saare nde fayde Sara Maayo, ɗo min cikkatno mamin tawtorordi. Min tawi ɗon rewɓe ina ndenti, min jooɗi mina goni e yewtidde e mumen. Debbo gooto dewoowo Allah biiteeɗo Lidi ina wonno ɗon, ko julanki bagiiji Folmat jeyaaɗo saari Tiyatir. O woni e heɗaade min kadi joomiraaɗo udditi ɓernde makko, mbel omba haɓɓo e ko Paul haalatnooko. Nden o baptisaama kanko e galle makko, o ñaagi min o wi'i,
so tawi oɗon jaggirimi nangtiiɗo joomiraaɗo tigi rigi, ngare jippoɗe gallam.
O wawini min yo min jaɓ, waɗi ñalawma gooto tawi emin njaha to tororde to. Suku gorko gooto futti e amen, omo wonduno e Ruhu dokkunoɗomo baawɗe andudi ko jogori arde. Ko noon o dañiniratno halifaaɓe makko kaalis keewɗo. O woni e rewde e amen minen e Paul, omo wullo omo wiye,
ɓe yimɓe ko sarwooɓe Allah ɓurɗo towde o, ɓe goni ko e habrude on no dandirte ɗon.
Hakki balɗe keewɗe omo waɗa noon haa Paul siki yecciti wi'i Ruhu o,
e innde Yeesu Almasihu mi yamirima yo yaltu e makko.
O yalti ɗon e ɗon. Nden halifaaɓe ɓe gandi gonta dañirde korɗo o kaalis, ɓe jaggi Paul e Silas, ɓe ndaasi ɗumen haa e hakkunde dingiral he e Yeesu ardiɓe ɓe. Ɓe nawiɓi to ñaawoɓe to, ɓe mbi,
ɓe yimɓe aɓeni gadde jibre e saare men he, koɓe yahuda en, eɓe cara e men aadaji ɗi kaɗete ɗen jabde e wadde enen Roma en.
Diɗɗal ngal ni yani e maɓɓe, ñaawoɓe ɓe ɓorti comci maɓɓe, jamiri yo ɓe piyi looci. Nden ɓe piyama looci keewɗi, ɓe bedda e kaso. Kadi denowo o wiya yo renɓe no moƴƴi. Onni gili heɓi nden yamirori naatniɓe e nder suudu ɓurdu lobbinaadi, ɓitti koyɗe maɓɓe e hakkunde guddi mangiji. Hedde hakkunde jemma Paul e Silas goni e toraade ina jima ngam yettude Allah. Sokaaɓe woɗɓe ɓe ina keɗotonoɓe. Ɗon e ɗon leydi dilli dillere mawndi haa ngorondi kasondi yirbi. Tan dame ɗe fof gudditi, geƴƴele sohnoɓe ɓe fof dajjiti. Denowo o fini, nden o yi dame kaso ɗe ina gudditi, o fooɗi silama makko o wi omo warto, gati o sikkatno ko soknoobe be ndogi kono Paul wulli daani dow wi
woto war hore ma minen fo amini do
deno o wi yo yayne den yaynama o dogani suudu Paul e Silas kayde o diccani dum en tawi o mo senni kulol ciagal dum o yaltinibe o wiibe
sernabe holi fawno ponmi wadde ngam dandede
be jaabimo be bi
gongdin jomirado Yesu dandeda ane galle ma
be kabrima kongol jomirado gol kanko e kala gonnode e galle makko denowo o nawibe e on waktu jemma lawji ubi ma don e don o baptisa kanko e besngu makko fof o ngabbini Paul e Silas galle makko o rokki dumen ko nyaami kanko e galle makko fof be cumbi sabu be gongdani Allah den weti nyaawobe be neli dadibi yo mbi denowo yo accitbe denowo halanoy dum Paul wi
nyaawobe neli yon daccite den non njalte njahon e dow jam
kono Paul wiibe
be jamiri min fiete Yesu yimbe taw min nyaawaka be beddima min akaso minen gendi yankobe rombe joni non mata me jidi ko yaltindi min e cuudor ala wona non kay yobe ngar daccide min kambe ko e mabbe
dadibe be nawani nyaawobe be kan hala den ben nani Paul e Silas ko gendi yankobe rom be kuli ko dum wadi be jahi yafno yadebe ciagal dum be jaltanibe e kaso he kadi be nyaagibe yobe jaltu sare de den Paul e Silas jalti e kaso he be pay galilidi ciagal de be jii bandiraabe be cembine berde mumen be jahi